fatahaadii dabyaaqadii sanadkii hor ku dhiidii dalka waliba yeejistay saameyn ilaa iyo hadda weli lahanku kabsana, sida burburka waddooyinka, buundooyinka guryaha iyo baraka dadka qaar weli iyo ku adkaatay intii xaafadoosha reedanka nagadana. Sirlanku guduba saameynta ku dhalatay fatahaada iyo waliba magaalada Baydhabo ku dareere, sidii reedlanka dhisi lahaayee goobo iyo fatahaadii burburiday iyo gurmudka dadka dhibaataysana. Ururka Dada waliba uu xukuumadda ayaa ururada ka shaqeeya arrimaha horumarinta deegaanka uu soo ku qayb qaadow xaaladaha deegaanka ku kora. Gudoomiyaha ururka Dada Maxamed Abuukar Cali iyo waliba uu ku hadalay dhibaatada weli kareebtay fatahaada, walina uu bulshada Ankabaaqa intii ay ku qayb qaadan reedan dhisowka waddooyinka, buundooyinka iyo onnaan ku qayb qaadayeen CS Hilqaanqe.
Hatta weliba sii socota weli meel raay meelo badan oo fatahaada ku jarta oo ama fatahaadii saameyntay soo biyaan oo waddooyinkaga gohan oo meel raayso jidateedii meel raayso meeloon kama muhiimsan ay rafaad ku dhig guryaal badan ka baabaan. Waliba rafaaday bulshada weli meel raay garab lan baahanyi waddooyinkii sidoo la kana wala fada geek hay'ad oo waddadii tanin soo biyaas ay sugnayona in meel raay uno bahiyad iskanaga do korna uno bahiyad naga do kor wal uno bana si sheegana garaan ay walba meel ka dhisdo korna hay'aduna shay wala ku sii dad may baan sheenahayaan in iska talano xaafado oo kamiil oo kama muhiimsan waddada halawte in iska talada oo waddadaasi sidanka dhaqsa badan dadna ma la muujiyo ama dawladda la feeriya ama hay'ada la feeriya ama shakhsi kale la feeriya ama jaalada la feeriya lan arnaa iska nagada dadkaasi waddadiyo contribution soo biyaan iyo bilaabo maana garab ma madasiyona may waayeen maamulna garabasiya hay'adi madasiyon baana ta garab ku halan luqayaab laakiin hol la fadhiyay u jidkin saasan hal la usnaada aqabad waaya taasna wali buuha fidda fuud mashayna reeban horeen hari in meel arhay us leska talada koro na leska meel xisaabto ma koro waxyaaba dhiyow meel arhay madasiy na in sheegada bulshiyan wala ku qabowdo koro in dadka la tuso iyo haboon taasna may bulshada in sheegana.
Deni kale gudoomiyaha ururka Dada Maxamed Abuukar Cali iyo waliba uu soo sheegay intii weli jiraan dad aan baahanti lan gurmada iyana la ku qayb qaada maadaama ayoo jiraan dad duruufo adag wajahayana.
Tidi lamaan inta les aawe intii garablesi dadka dhibaatada meel raayso saameyti oo kale in meel raayso weli dhib dad badan hayo jira waxyaabaha aan ka yaab badan hata lan meel raayso xindhoolana soo meel raayso dhegoolana oo booshka nool wal ama waan haysana yaal ilaa tumiko unuga haysada oo waan baydhow kana oo kala jeer dadnoos oo kale ee magaalada lagu hela oo toos aan saameeyay fatahaadadi oo meel aad hadana baraka meel kale ugu kooy walaal ka karsadaan haysana meel jifadaan haysana ee roobka oo kooy meel ku galaan haysana dadkaas oo kaba in baahanyin in meel raay garab la sii deegaanan soo bi meel dadji oo walaal ama meel raay la sii madama dad muslimiin la wadaayay oo le meel raay muslimiintana isjeelina oo meel raayso qofka muslimka dhibaatis may baa walaal dhibo inta ku dhowra ma baahayti hatana ilaahay subhanahu wa ta'ala wali bana le man ahya nas fa kaanna ma ahya nas jami'a hal qof leh geek adan walaal wali baan dhikanta dhamaan dadka wada nolayti oo kale marka ajar badan meel ka jar saas daraadee dadki soo reer koonfur galbeed madaxda shacabka geebo shir doon bulshada wali baag aan ka daraanayaa dhibaatooyin ka dhiyo uni ehelina saa uni is garab sii kor koo una isku bilaawna keekan dhibaataysan walaahay madaas dhiban qaba ku caawina insha allahu taala tiidii kalena waay gelinta meel raay marul badina as urrahan marul buleyk duulane in bulshada fariimo madaas dhibaatooyinka lan una wali buu fariimo andar